Mr. Africa,
Westside Music Boy Zambia,
alongside Kiukari.
Imam, 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 na itumela kumina. Imam, 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 na itumela kumina. Kozi musebezi, kozi musebezi, kozi musebezi, wo musweli umabote. Kozi musebezi, kozi musebezi, kozi musebezi, wo musweli umabote.
Ni waka muni tusize luli kele ni hula manefa kele ni zwe la pili. Kambe zimina kambe ya niojwa na muko nile kuni huda kuni zusa kwa wanano. Ya kwile kumina vashemi ni kaitumela ni musali falapa manena keni nyala. Usemezu omu sweli mina kiwo mutuna adina za kumifa kambe keni mifana. Mina vashemi ni miopele zipina kona buwe tumelo woni fitisa kumina. My blessing kumina ashulu muke kozi mwini lutila mwakuwashi za mikeke. Mwishemi kumwana awo ni malose abatabeli kunibona niwela fafasi. Ngana yaka nishimbile kumina mwilimu waka wafafasi bashemi kimina.
Ima
Kiugari,
Ima
aka Jose,
Ima Kichapo, na itumela kumina. Ima, 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 na itumela kumina. Kozi musebezi, kozi musebezi, kozi musweli umabote.
Mr. Africa,
kozi musebezi,
Boy Zambia,
kozi musebezi, kozi musebezi, kozi musweli umabote.
I'm creative to you my mambo, makalungu na hechi wa uchingu na mono wasi na kondemu. Yangu kopo isa zangie no mama wa uchingu na mono mwaka hasa kukaya sa. Mwangu lele, mwangu nyungu, mwangu hete sa. Shimbu ya kungu sanyika ba sa. I appreciate you father. Makalungu na hichi ose na mwona haringi kafa. Mama tata mwoni tusize madumba mwoni tusize na swanela kuitumba. Kuna hamu sedi kuna utuwa na lumba. First thing I give respect to you. Tell me story ya mwasa. Kichu waka pendela kumotemba weka mwisa na kima nyina ba. Father Africa, Mr. Africa,
Ima,
Mr. Boy Zambia, Mr.
Ima, Ima, na itumela kumina. Ima, 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 na itumela kumina. Kozi musebezi, kozi musebezi, kozi musebezi, wo musweli umabote. Kozi musebezi, kozi musebezi, kozi musebezi, wo musweli umabote.
Ima, Ima,
Kiria beat Kiugari, aka Jose,
Tumela kumina.
Cool boy, aka Beast Boy,
Ima,
Alpha Concrete the King,
Ima,
Don Kira Zombe,
Ima,
Eurayo Agacha.
Mr. Africa, Lexi Boy Zambia, one in deep. Mr. Mosti, I got you.
Clocks downloaded from westsidemusicblog.net.
Skill B, Skill B, so
MT Records Production, baby.